To your poster town, me no swings like a baby. And I could just slow, shape your Nicki Minaj. Macho ya kabungana, aibu kusogeleana. Baby, don't you see me shana. Aki post is a like to navimbiana. Nipsi mbichi mbichi zimelo waza kunyonya. Ikabide tunijisogeze kwenye kona. Zile kwichi kwichi kama vile najiona. Leo ndio leo sijui kama atapona. Anamuita Freemason, ananipa Freemambo. Anamuita Freemason, she's dangerous. Ananipa Freemambo, she's better than you. Anamuita Freemason, yeah, she's dangerous. Ananipa Freemambo. Tuko parking, toto aka nipi mate. Siku mini ilo hati, toto lake.
Nipakate.
Natamani nipai. Usumbufu mwingi mapereje. Wasani pia wanataka washe. Toto kanilewa na nikote. Jamani ni esheni ni jimege. TikTok, Insta, ana post pictures. Nyuma na mawili na ya unaga kama sita. Vita, vita, kamoyo kana pwita. Katoto kazuri, kazuri, kasiyo vita. Madiga mtakula kwa macho, yeah. Mbichi, 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 zimelo waza kunyonya. Ikabidi tunijisogize kwenye kona. Zile kwichi, kwichi, kama vile najiona. Leo ndio leo, sijui kama atapona. Anamuita Freemason. She's dangerous. Ananipa mambo. She's better than you. Wanamuita Freemason, yeah. She's dangerous. Ananipa Freemambo. Wanamuita Freemason, yeah.
Baby,
ananipa mambo.
Mambo.
GL Mix.